CKMusicFromUs.com.
Yo, akon. Nebona, nebona.
Agama Sound Music.
Diana Nikani. Dine niko tipa mumba. Nalemba leta indine mfana wa mumba. I feel like dropping this, that God nipundia. Dine kerenga nipeze kamu sweet. Life nina kula niyosi anakoyo. Deni kwenze munyamata uyo. Why always doing nothing in life? Never succeed. But yes, palibe munda wafundo shanga seed. Deni kwenze munyamata watch pop show. Ana blow a winner ngukumu kwira mogu show. Bantu vena ni batu mipa mulungu. Diseva yes, disia na chemi tundu. Chincha maktu. Bashefu na nalu. Chile lote bitoli muni pesele komalu. Na nebo niko ticking wipe up. Sinizi lumba ndine niliko kukwat. Na wanona chongo wali kwa tishamano. Tene nzo ziba kutenga pite umusele manyo.
Kile sala, kena sala, kela shala umushala.
Hela so, hela so, na imwe tima mikonda. Muna seringa munga ni kingtonda. Jemude ni maonanga ni anko. Niziba suma niziba. If you should come and if you are wise, Iba. Dear King Buga, I appreciate for your orphanage. Bena ngundwa mazao wa mangi siraloji. Walisala kutiandiza wana vanshiwa. Nde kupita na pita na kwe upamfiwa. Bena nguva maona mo boasting. Elo bena ngunjito ni boastiki. You never reply in my disc kumalapa. You the father of the nation kumavest niwe papa. Mundu wama mtashanga tiafa. Yepe uzambera nyimbo kumarapa. Believe yourself, you never go wrong. Nivambiri nifuno tashana neslongu. Imwe muli bantu sana. Senzo mbale slap DJ Cash na mama. Na mweo mumbafu. Sinza kamba bad games dola liko wafu. Na nebo niko di. Heyo Bizwe. Heyo Agam. San Bizo on the Biopio. Homestay Keizo na Gati. Bismarck, Mr. CB, Leo Kings, Nevo na Nevo, Mr. Dadja, Waka Banana Chan.
CKMusicFromUs.com.